abakugu mu byobulamu balina essuubi nti Uganda erina obusobozi okukendeeza omuwendo gw'abaagala n'abalina obuzibu obw'obutazaala ng'essira liteekebwa ku bisinga okuvaako ekizibu kino. Ebibalo bya minisitule y'ebyobulamu biraga nti abaagalana abali wakati w'ebitundu 15 n'ebitundu 2 ku buli 10 mu Uganda be balina ekizibu eky'obutazaala. Akuli eddwaliro Lee Women's Hospital International and Facility Center Samuel Tamale Sali ategezeza nti oluusi n'enneeyisa y'abantu omuli okunywa omwenge ogusukkiridde kossa endyembi bivaako obutazaala. Sali ategezeza nti olw'okwanganga embeera eno, eddwaliro lino Lee Women's Hospital International and Facility Center lisse omukago n'aba AAR Insurance olw'okusembereza abantu obuweereza naddala baagalana abalina obuzibu obw'okuzaala. Akulira AAR General Insurance Christine Nasuna ategezeza nti okuyita mu ntegeeragana eno bagenda na kukendeeza ku bisale by'obujjanjabi olw'okuwa abaagalana bano essuubi okufuna abaana.
Omutendero ogwo gw'oyitamu okuzaala omwana okufuna omwana gwa bbeeyi oyinza okusanga olinga okusente ze baba gange olw'okuba nti olina insurance ne AAR bajja kusalirako 1 ku 10 kwezo sente z'ogenda okusasula. Lwaki? Ebintu bye tuyitamu bingi ennaku zino. Mu kino kye tugamba kiri nti twagala buli famire efune famire zadde. Famire nyingi tezirina famire zadde kubanga esente ate n'okutuuka ku bakugu nakyo si kyangu.